Eden gondi yamde jovi tora kemintaji sapo ejo kibaru jimode e fulfile komin Omar Hamad Janganto nani ko e kibaru jimede. Endere ko e kibaru jimede ni en halam e vide illu subana hande ono bi en karuji kampanyeji Lady Niger jaroji nimbe jahale gonje potoy to enda do lawal nyame do soko wadi nimbe sapo e tato mbarmi der mabbe dido mbarmi. Gouverneur region on yehi yewoy obonanta. Nani fawari joni bien kawrital mane bien dental pelle jinganoje labi demokrasi ndarto kanjum hakkeji bibbe adamaabe e der talkur mudon du burtine hande subana do der nyame jami e suudu senindu nilda dum woni dereji talki chubaki dum do internet ko tawe dum woni jewtinagol wade do habaruji didin jewta Yewtere meden pindino hande en jaltana kalen do nyibdije mojjintingol tawangol to enda der commune mawdo mo Dakoro region Maradi. Kori jam hirte mo mbiyeni horebe leede CDA wo kanjum e gouvernement jumudum hawtade e fedde hawjinde laamu Mali kenga non kawri to enda akara gallure mbi'en gana dum du koro majjum woni hebande mosala o fi Mali yeru duni no journal Lady Niger biteedo le Sahel wiri e der hawrinde deni dum woni labi jukugol ku woni hoja ka den non e der halaji mabbe dum woni be kebi jalaaji sogeji kawji di lamu Mali handen do labi di fedde sede awonde hoji kanjum wadi ko sogeji gondi jogi di lamu Mali di ni jami e wide kokke wakati seda fa kam en kota njidwa e horebe Mali to endam e de lawol goto golde mi bien ginanda ni sede awono do lawol gol hoji e wide ko be cubo horejo leydi kambe horejo gouvernement mudun ko hana dum woni mbi'en so geru no yeru no le sahel weri nani mbi'en general Moussa Traoré hore jono leydi Mali kiddo kenga atalata sappo e joyleru septembre du ujinaaji didi e nogay non woni ko o mayri duni e duubi chapande jeetati e tati to enda Bamako leydi Mali yeru no radio RFI famminere kenga la saram o do ni biya Moussa Traoré ne o lama kina malina illunder hitande duubi ujunere keme jena e chapande jeegom e jeetati warde duubi ujunere keme jena e chapande jeenay e go fadde Amadou Toumani Touré no jippinamo e laamu bieni sappo e tato marmi der mabbe nimbe dido nawnake nawnande sane dum woni dimma bononda gaddole fottere karuji kampaniji leydi Niger jaroji nimbe jahale handen lay yamde jeegon subano hedde narude lawol doso yerno sogeji pipa artudi yade e nokkure den famminiri ni wi lore gom sabimbini ko di karuji jey potto kettine nane ko Moussa Ousmane gouverneur region doso famini nana Hadiza Hassan do majju
Nous avons un fils qui
to min nyine ke sanne gollal aw yobe karuji di enda sabu fi karuji di ya warta di majji talki mudum hollayna wiide ke edi kaani di ummo nyeme yande joyi he jernoni sani mi ama kar yumme ke nyeme yande joyi wari do so yande joyi min ta chapanay fa wadi bonanda lawol to en pami do doggudu wili sanne no waawi e du konna fa hande hawjibe ya wartaaji mobilaji be nyeme ben onani kambe do be yewtinaaki golle mabbe de mbodi ni enda sabu telem godo non jiyaado leydi benen kany won ko immi no dilla yade aw jo on kanyu e suka mu wonde makam kar azawad gon kandu ye waro wi fa wi toka seda se fotti e kar al izago ko di potti ne jonka yi ko wadun endan wadi
ce qui arrivé
Mbeni le wakati chakitida do nder ni nyame ni bidda bonda ko golleji hirnyere no don wade lemun sane fudu nder bangeje goddele gallure den buri kanjum wadi ko bandimi Rafika Attar yeyi nder bangere to suka debbo gon fasa altine bitido ko kamaraji desadi gam hakkilade e nokku yeyi hojoy nimbe wabbe fasibe ko nilda do kombite internet kanjum wadi ni ko bibbe wuro bangere den no jama e horebe ndena dun em Wada, ketine nene ko mpekali.
toutes les choses qui se produisent
ko woni no wada fu rafi gollal ni woni dalila majjum rafi du hebude ko golla heba ko nyaami kandu woni no beyde sembe rafi ke yoron hakkilo fukkingo
a l'insécurité
ces derniers temps là vraiment
ko sakiti dun kay dun wala dun fonditi face da kala fi de nangu endan no hani horebe nata hen no heba dun tabita gan yew yo kwarakanu yakubi ado dun wala dun wada face da
vraiment ça ne va pas
quand je sors
de nado wurtake jungo mum wala nani hebernu mum sai ni wakkati warto yuru wakkati fudu mo Allah wadi sai neddo nana ko wela wi'e goddo fasotobe nangi dum der bangere kaja denne de neddo wurtake sai ni to waddo na tafa to wawi hebude faabede wakkati fu mo henno
der nyame hande subako onon den talludum woni pelle jinganoje dolabi demokrasi ndarto kambe hakkeji bibbe adama be to njabe der Niger do noddi hokkobe habaruji do halde filla talki cubaki ko jamani dum be jami du e gomnanti watta e kunta jamde de jomme andal do fi on kali kettine nene ko Instagram Seydou Famine Olivier Sogbavi
les recommandations
der ko jama wadi fatal kuru wotedu jamani du moddine fondite fawoda no tawa moytol inde himbe ujunaji jo be kan en kay andaka fu mo en yawtinaaki kindu fa handen holli ko no wodi biroji wotegom ligala ko foti himbe woygu warambe woto der majji dundu lawol lamu leedi kawjingul filla cubakiji di enden jabireno gangol wi'ana der biro wote fu himbe buro woygu amma to jawtu keme jo yawtinibe talkuru wote dudu yami seni watta talkuru wote du do internet heba bi leedi fu hidi wawa darude indem deni windirama no wudiri golleji di ni der rabinol hala boodi min durwandu fa handen ko jama dum fu tawe wadama
pour que cela soit appliqué inshallah
be ne ko burta tonuji maro kanjum e nebban chapande jeegom e didi kamje gineji kambe woni ko yeddona nimbe be ndiyam nyami le arrondissement joyabo mo gallu nyame om alla en do bole ndiyam to bude lewru uttu jappindu do yerani no secrétaire général o commune wiri labi fu kandi ko jama gan hisinde nimbe ngukaji wakati jeddongol kettine nane ko soba Soumaila famine na fisa Adam Sirfo.
Au niveau de la commune 4,
commune 4 nyame ko burto nuji la soy tati e didi maro nebam dage e gude ko himbe cuddoro kamfu e ciede himbe be bonondaji diele de kewti gaddana no wodi ummotobe jaha tawa be bonondaji diele de kewti gaddana be balla oto amin no wodi committee gon cingado kawjido filla ma jamma himbe amin jahata limo wabe gan andude be foto sai subaka min gara min gadda balla kan min cendana be jombaade fu e jama are mun no winda nodde dendeka jungo dundu ko watta to feru dur fu wadu chakama
pour éviter au sommet les fraudes
nan en bien fait d'ardangal sukabe jangobe université be nyamay sapo ena yade sapo mu e joy nom ministre kawjido jandeji mawdi jida nati chakamudu e mabbe halde do fi jande hitande hikande to secrétaire général fed de INU on adiji ko jama yade to horebe be e wakati no jidal mabbe gel kettine nane ko Mahamadou Hasoumi Abdourahmane Witerna Rukeyatu Abdourahmane do majje challalo
au cours de ces
der joda hale amin o wadi adiji kewdi adadi komin yami fudu wadanama adimu no wadi misali sudu maunu nyibanugo to jode jange saini du wattanaka are e to himbe jodo janga har ko darta sudu dudu dum wi'i o yata are den e jodorde den gattaka minen ardibe fedde jinganore jangobe universite be du miden kokki sembe duro ko watta iri cuudi di nyibama himbe du no nata der majjino janga min tokkiti to fudu fa adiji di fu kumni
meni kenga non sudu saria sogeji monyame o mabiti kitemu arana ko dubu jinaaji didi e nogay dun der hoggo gendarmerie mangongo yeruno journal bi tedo le sahel du ni wiri halaji charde tedi sappo e tati ngari ko nibbe nogay e dido kambe woni ko kitante der majjun der balde joyi nangeta be do filla njeddo woni ko nanga do filla yanugol e sukabe dum doni mbiem doggube wurti sogeraku goto e kambe dum woni ko mbitem hano wabbe do filla talki penpeneji
jambal don bandiraabe hitinanibe sigilaji amin on jabbama der sigila amin handen o andan ni to Ibrahim nyawirdo nyaw coronavirus jabbi warde feccididde he meden do ko hi uno wakkati o nyawirno nyaw coronavirus gu enda Ibrahim Jamwali
Modibbo jam woni mi yetti no dangal ngal gadanda kangal
de Ibrahim noy nanta hande he bandu maado duna bien har ko darti cellal maada gal
Modibbo hande basi fuwala ha mi do yetti Allah
mida miccintina himbe duni ko do der suudu amin dumi den do tani laabi cingaadi gan hisinde himbe raabu nyaw coronavirus din andan Ibrahim wakkati nyawnoda noy burna maada dan laati
to Modibbo go fu mitina do nyaw coronavirus on gonga non no metti kan ko nimbe biyoto nyangu no fewre no wona bana walla kan lata ni kam sakulla modo fayetu tagom telde fere mu on e yewende kamburi sakulla neddo wala lawol bayu animbe mu min nini le yewende hanoni min tamoni de duniyaru do dum latake hunde teddunde sanne
gonga jati wakkati oni Ibrahim hoynaima de Ibrahim no gadda ko kebudo lawol wurtade wakkati chaddo o
Modibbo fuddari majum dum sadani no kam sanne ka ko nimbe annodde takam e telephone weli kam sanne mido wada ko jimmi e hettinade sigilaji studio kalangudo lamba 3 didi e joydo RTL dum ittanangi kam milo bongo e wattande kam milo lobbo
gonga jati mi fami Ibrahim denne no hani non koreji neddo jeedabe neddo e wondiraabe neddo fu kawra gada dane worre gan sembin dinde neddo
Modibbo nonino sede mo ngami o gami hokka himbe wobbe andal dangal kemi e majjuno mido andi kono wodi latibe no tawale sadorno ma majjum sabu de teddunde non kulal tawte en himbe ka to neddo accungal jaalodo yeru no biiru no mi on nini tinne belto don neddo heba golle de hinnoto gom itta hakkilo mudum e nyawgo denon ko e mon deno heddibe
mi yettima Ibrahim
ruddo yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
en garta yeter meden pindina to patente en den region maradi commune mawdo mo dakoro region maradi dubi majjum ni ko tayka jewa nyibama fawodi burde galluje Niger de tofu yeruni no mer mawdo gallure on wiri ko sabimbi ni dum woni de no kure lumaku e demal kamburi sambe der majjum illa ko lawol dakoro maradi wada kolta kettine nane ko sami kakale wi Moktar Hamadou Domaj
on constate ezoman
ko wawi taikitede ni woni e dar region maradi do endan gallure dakoro kanyum buri nyibaade kanyum buri moccintinede fa woda ko wadi dum woni no kurnon to lumaku durgol e demal woddon endan sembe sanne dum sabi yaadu yeso no wonno wada gallure de dum wonno beedo subaka Allah fu e do fi yaadu yeso
une grande extension de nos jours
no huberde wonno mawnire yaade ko wodi non nanoy
oui mais c'est une bonne chose
ko ni non sabu wurongo endan e hore mudum wonani sobbir leedi maradi illum debangol wada hakkunde maradi yaade to enan dakoro beedi hokkude dakoro sembe latika hakkunderi nokkuto kulle kewde way wadde dum wadi jonka wurongo subaka fu yahna mawna yaade no
continue en fait à s'agrandir
de huber mawni fu to sey dum wadi filla sigilaji wuwo lamna wurtina ngari mayre de region maradi wadi departementaji balliradi cingi ir sigilaji di misali mayayi et tesawa en ir sigila o giddon ballire don cingon do d'accord
vous savez nous sommes venus en tant que délégation
afami wakati min garno do endan do fi halfinede lamu nokko endan min kebi e gomnanti sigila nyibdi e fondutugo wurugo endan lobbol ko lati do mun won ko min tuugi ko min puddi golle ami hikka e do fi moccintingol gallurnde endam menen dardu konda ni sigila goddo do fi moccintingol wurugo e hor mun sabu do endan d'accord hitande fu ndiyan no mawole gallurnde no waddo bonandaji dum don min ngone e do mudum ko watto ko tawe dum fondite fa woda menen dara min gada jande do nokkuje den endan no wiwayi fonditirede golleji di o radio leydi wi wade e der galluje lele do endan gallur d'accord endan hebay sigila on don tafon jonno min kettani dum ni yaadu yeso dum hebay dum wade jonka min joga kinani sigila odo yaadi yeso tamma min kebo an kulle de ko na fu wala
de recevoir beaucoup de choses conformément à ce qui a été prévu
dawon to kibaruji meden tili e fulfulde kirtante jam hirti studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan e jenay e jenay tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jenay tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jenay fm studio kalangu